smoking, baby, not you, my barbecue. My life is lit, like on the divine.
She on board, Nagula goes, of course, it's a bit toes. Bimbo, she falls. Achi ambo, nagula kuz. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls.
Very good at work without promotion. No rotation. I had to play without no formation. This is reality, we live in life. Mashaya kweli baba, atuigizi.
Imeni kuza mita, imeni funza mita. Legend, champion, kija vibaya undako. Usombuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fonani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pa, 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 pa. Shout out to my niggas the prison. My nigga Tony Dreezy.
Achi on board, Nagula Kuz. Of course, we so be toes. Bimbo, Sifos. Achi on board, Nagula Kuz. Of course, we so be toes. Bimbo, Sifos.
Oh my skills nyingeza kumwaga, yeah. Haya maisha tuigizi,
right.
Huu moto kusimika uwezo wenzako wanakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie. Real life si gizi,
real life
si gizi. Nikoma both ka cheesy,
yeah.
Pendo spendo utake ustake. Kitundo kitundo na penya,
yeah.
Mashuti ya mbada nafika Nairobi. Tasema natoka na Mkenya. Squeezy mpira ni ya kubonyeza. Tumesha sawu kute Kenya. Odds imedodokea kwa mnyama. Domano shinde ni mpema. When the beat I'm going crazy, gee 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 gee. Ukisikia maji na ita war out, you and the London BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KGT. Hard as fuck, I'm a KBC. They underrated me, the highest ID. This shit is legend, aliloni kongo mamoja na chila. Hii ni kuvimba kibuli, wezi fananisha na chilas. Sijai kujua ma rapper wengine, to man I'm curious. Na beba taifa akili ni nyingi, utasema ni curious.
Chiambu, nagula kuz. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls. Achi on board, Nagula Kuz. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls.